kuhai.
Zao nani atatuliza, mapepo zote tunapuliza, magonjwa nani atawaponya, Biblia inatuonya, tusiwe kama vinyonga, nyonga nyonga, nyonga nyonga, 1 2 1 2, mic check 1 2, Jesus najua yuko hai, maji ya uzima atatuwahi, mashida zote tunasema bye, na baraka zote tunasema hi,
hi.
Kanani na shuka, mizuka, kuruka na beba bazuka. I fear no evil, yani sitashtuka. Nasi kwa God kuliko stika. Hata kama mimi tafirisika, akinita mimi taitika. God's mighty works, hizo donaitaji. Minority works, ha, zina kipaji. Mungu nipe suluhisho ya mahitaji, kwa sababu nataka langutaji.
Yesu.